onye isi nụ malite n'ọgwụgwụ onye ebere m onye isi ezinụlọ m onye isi dụ m were aka gị na m bulie melu onye kere ụwa eze nkigbere malite n'ọgwụgwụ ịbụ onye nkudo onye na-eji aka ya gosi uwe ihe ojiri bụrụ ji were aka gị bịa bulie melu anyị ebe onwe mgbe chineke na nke igwe bịa bulie melu onye nwe mgbe chineke na nke igwe bịa bulie melu were aka gị bịa bulie melu ọrụchi m ụzụ bụrụ m ọkwa gị bụ ụzụ bụrụ m onye kere igwe n'ụwa bulie melu onye nwe m le chineke nna m na nke igwe bịa bulie melu aka na gwọrịa onye isi m ịbụ ụzọ okpere ịmara ihe m gabụ nna m were aka gị gosi nwa iji bụrụ ji tụgwọbịa mere eze gị gwọbịa gozelụ nwa ijiri bụrụ ji na nke gwọbịa bulie melu ewe onye nwe mle chineke na nke igwe bịa bulie melu enweghị fapụ gị mee enweghị hapụ gị mee ọ dịghị hapụ gị mee there is nothing he cannot do there is nothing he cannot do enweghị hapụ gị mee nothing is too hard for him to do no situation that we cannot change no miracle that we cannot perform hey onweghi hapụ gị mee there is nothing he cannot do there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do His name is Jesus. Tell me the man that can raise the dead. Oh, his name is Jesus. Tell me the dead, the dead, the dead, the dead, the dead, the dead. The dead, he did something new in your life. Why don't you give him all the glory? He has shown you he can do all things. He has shown you he can do all things. There is nothing he cannot do. There is nothing he cannot do. I can remember a day in my life. It was so hard for me. I thought all hope was lost. But Jehovah came and gave me hope. And I said, there is nothing he cannot do. Oh, there is nothing he cannot do. blessings upon the Lord, for he shall direct your path. The man that walked upon the sea, the everlasting Father, the ancient of the days. There is nothing he cannot do. There is nothing he cannot do. There is nothing he cannot do.
Oh, Turn it up.